nilifanya save. Jiji lako liko salama, umenitoa hofu mashaka.
Shulala, sholele.
Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salaam. Hisia zimevuka mipaka.
Shulala, sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nituki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nituki papa sana, zina nisimama nywele.
Mka, tafadhali, siniache kwenye isa.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida. Wenye pressure na pumuzi wabane.
Mapenzi uji wa moto moto,
nizami nikoroge, nikoroge.
Shifanye kama mtoto mtoto
midogo. Utamu sukari tele. Mwili nituki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nituki papa sana, zina nisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, ni peke yangu siwezi.
Oh,
la la.